But yesterday you were a baby, but so soon you're growing too, and before you know it, you've become a lady or a man with children too. Then your health and strength begin to fail you, and you say, now what shall I do? Because the days and years you may have wasted, many memories haunting you.
So you see, my brother, the life is so short. It passes so quickly and soon it's gone. You just have one life to live on earth. So remember your creator while you have breath. So you see, my brother, your life is so short. It passes so quickly and soon it's gone. You just have one life to live on earth. So you remember your creator while you have breath.
It was but yesterday you were a baby, but so soon you will grow into, and before you know it, you'll become a lady or a man with children too. Then your health and strength begin to fail you, and you say, now what shall I do? Because the days and years you may have wasted, maybe memories haunting you.
So you see, my brother, the life is so short. It passes so quickly and soon it's gone. You just have one life to live on earth. So remember your creator while you have breath. So you see, my brother, the life is so short. It passes so quickly and soon it's gone. You just have one life to live on earth. So remember your creator while you have breath. So you see, my brother, the life is so short. It passes so quickly and soon it's gone. You just have one life to live on earth. So remember your creator while you have breath. So you see, my brother, the life is so short. It passes so quickly and soon it's gone.
If Jesus comes to spend some time with you and asks you some questions, would you answer all his questions, or are you going to lie to him? Enuanom, me mamunyina achu. Enyumre, munia Paul, masaba munchenbiu. Asama amika yiniti ya wani se. Se Yesu ba wunchen, se oni ubedi nkomo, ebisa wunsemua. Tinsemua ubebisa wono, ube yi na no, anase ube chantro. Mini anom, yadisunya yato din se, is there really a judgment? So, atemuo ewo kwa mpa, atemudano ebeba mpano, ofa etoso mienu niye. Mini anom, na uchu mienu wa etche mwuni. Ima yi nina yeti ya mwa se se, no kwa se mniye, enye onyanko pon na jine, ne ni na jine muda, se obebo nipa. Na wase mi didebi yesi wa, mi dibebo nipa ateng. It was never God's intention to destroy mankind before sin enters our universe. And yan mi yeni mbrea, nyanko pon bo Adam, eko kuduru ye, ansana, wanum kwa tiye diya bene diye. Sa uke nkane mose ngume di kane nwa. Wanwe ya wadwimbe yao se bibi ya ye danwa. Debi. Ya rekordu watu wo. Niye si ye, niye ye, niya rekordu watu wo. But se frize nyanku pombo Adam nene yere. Kwa pimbra umudi di edwiyabano. Ye nim. Nenso sabre ninyi na ano. Nyanku pombo anke bibi ya se odi atemu ubre nipa. Asitrense na boni ini wiasi. Kopimbra boni be wiasi yeno. Na nano michrebi ibisa wanyankupon ontimini boni intina. Tibre ni pama ura boni mono. Na wose ofa kwenbia obefasuo na watwe nipa efiri bɔne ne ho. Na nka sɛne atwerɛ no ka ne sɛ bɔne akatua ne wɔwuo no. Owuo a yɛne Nyankopɔn ntɛm bɛtete daa ne na nka ɔsɛ ɛba. Nanso Onyankopɔn ɛdɔ nipa ma na ɔmpɛ sɛ ne ne ntɛm bɛtete daa nti no. Na ho bɛhia sɛ oyi da bi si hɔ no mu a ɔde ɛbɛte nipa a yɛadebɔ yɛfoɔ no ɛfiri atreneefoɔ no. Na wanya atreneefoɔ no ɛne wankɔtena daa. Ɛno nti ɛne saa atemmuo yi ɛɛba. Me nuanom, yɛnua Adam ɔne ne yere. Onyankopɔn ɛde wɔn mpɛ maa wɔn sɛnea ɔpɛ biara na ɔtumi yɛ. Ɛno ne yɛfrɛ no sɛ God gave them the choice. Tumi a onipa wode me yɛ nea wopɛ biara no, Adam ne ne yere so nyaa bi. Na ɔmo deɛ ɔmo nyaa saa tumi no, wɔmo de kɔyɛɛ nea ɛtia Onyankopɔn. Te sɛ deɛ nna mino mmienu nso so no, yɛwɔ tumi sɛ yɛfɛ Awurade, nanso so no, yɛn mu bi abu yɛn ani agu soɔ no. Adam ne ne yere nso so tia Onyankopɔn. N'ano na akɔfa ewiase yɛhaw nyinaa aba. N'ano me kae sɛ moma yɛmu Onyankopɔn na sotwe sɛ ɛyɛ adeɛ bi a obroni sɛ so light kyerɛ sɛ nyɛ adeɛ mu yɛ duro. Sɛ wotie asɛm a ɛyɛ Hebrewfoɔ nwoma a tie yɛ edu kyekyɛmu a yɛ aduasa baako no ɛka no a ɔse Onyankopɔn a ɔte aseɛ no nsɛm hwie ɛhu. Borɔfo ne sɛ it is a fearful thing to fall into the hands of the living God. Nyame a wɔte aseɛ no nsɛm hwie ayɛ adeɛ a ɛhu. Ɛno nti sɛ wokenka atwerɛ no na sɛ Onyankopɔn sɛ ɔde atemmu wɔ ba a menua mɛmfa n'ani ani ara kwa. Akyerɛ ne sɛ wonya hu sɛne Onyankopɔn atemmuo se tie nti no wohunu sɛneɛ ne hu se tie. Mpanimfoɔ se wonim wo a na wahwɛ nna. Sɛ wodeɛ wonnim sɛ Onyankopɔn atemmuo bi koraa ɛba a ka ɛhunu sɛ owuo deɛ wohu ne daa yɛno nso bɛba. Na twerɛ ne sɛ wowuo n'akyi no ɛna atemmuo no ɛɛba. Nuanom, adesua a me ne wosua yi nyɛ botae ne sɛ pɛ sɛ mehunu ahunawoɔ sɛ nyame de atemmuo bi ba na ɛɛhu daabi. Ɛnyɛ me botae no no. Na me botae ne sɛ wobɛhunu sɛ wowɔ ho kwan sɛ wo nso so no womake a good choice sɛ wobɛtumi afa Nyankopɔn nnɛ sɛdeɛ ɛbɛyɛ a saa atemmuo a ɛba no wo ɛnka wo. You have every right. The power is in your hands. Tumi no Nyankopɔn de ama wo ankasa wotie mi no. Wobɛtumi afa nyame nnɛ. Wobɛtumi soso ato n'atwene. Wosoma wosom Nyankopɔn no. Wobɛtumi akɔkyerɛ no ahu sɛ nea meyɛ ne frɛ Awurade. Wobɛtumi so abu w'ani agu so. Na san ne nneɛma a mepɛ sɛ me ne wommie no yɛkyɛ. Na nyɛ adwene sɛ mebɛhunahuna wo. Adwene sɛ wowɔ ho kwan sɛ ne nea woyɛ biara no wankasa wosade adwene foforɔ yɛ wate aseɛ. Na wotumi hunu sɛ nea meyɛ no Awurade ani sɔ. A sɛ opie n'animonyam a nkwagyeɛ bɛyɛ me dea. Hwɛ, nnipa bebree wɔ adwene hodoɔ ɛfa ɛyɛ atemmuo ne atemmuda no a yɛreka no ho. Ebinom adwene yɛ wɔn sɛ atemmuda bi yɛ ne hɔ. There is no judgment and to them death is the end of everything. Ɔde yɛngye ntom sɛ atemmuda wɔ baabi a wonya wu a ne nnipa wawu. Kurom ha yɛtie yi, nnipa no bebree adwene no no. Wɔn nwini biribi a ɛyɛ atemmuo ho. N'adwene sɛ onya wu a ne wawu. Sɛnea sɛbi krama awu na anidasoɔ ni hɔ no, saa na nnipa so teɛ. Na saa na ɛte anaa. Ma yɛ adesua bebree fa saa adeɛ ho kyerɛ sɛ ampa ara so onipa wu a na wɔnwoe. N'ano nti ɛna yɛka saa atemmuo ho asɛm. Efisɛ wuwu a Hebrewfoɔ nwoma a ɛte a ɛyɛ nkron twitwamu a ɛyɛ aduonu nson no kyerɛ sɛ owuo no deɛ ɛtwa sɛ ɛba. Nanso so ɛkyerɛ asɛm. Ɛkyerɛ asɛm. Wɔse ɛtwa sɛ onipa wu prɛko pɛ na ne wuo n'akyi no atemmuo na ɛba. Atemmuo no ɛno ne yɛkyerɛ asɛm no. Ɛno nti wɔn ho asusuu sɛ Nyankopɔn atemmuo biara ne hɔ na ɛwu a yɛwuo no. Me nuanom, monwene saa asɛm a mekan ho bio. Dwene ho bio. Deɛ ɛtɔ so mmienu, ebinom nso so dwene sɛ some section of Christians, you know, they say that God is not cruel to punish. people. Binom so say, Nyankopɔn ne tirimu nya de nsa. Wo ndɔm ye Kristofo ntɔ nsa. Oh, nyame yo homo bro ni ne tirimu nya de nsa so obese nipa. Paul kan sem bi Roman form ma itie ye edu mienu chemu ye edum kununu. Paul say, Adofo montoto mo ho were. Na munyai ni nyina ema Onyankopɔn ebufuo no. If you say, ono no aka say, me ena wireto ewo me. Nyankopɔn say, me ena awireto ewo me. Vengeance is mine, and I will repay. Me na me tia ubi asoka. Inti mwa amodwini ye se o Nyankopɔn, ni tribu nye din se, wade sa ketriano bembe nipano. Bible say, ni awo juna ni nye sa ane Nyankopɔn juni. Nyankopɔn, ono na awireto ewo no, and he will punish you. So why ye near etina one any soa? That also me and sano, a bin also gene say, a temu aye can aye can say, punishment, and answer, a suchin, and ya go pon de ben many panon, and he say, or dinny pa echo or say ye mono. A bin no my gene, a sorry be treacherous, I say, Yango pon on fanny pebby and call say him, and then you drew horn ma, or mom yadamon ye forno. And once we you or move through, San Rebecca, be ye abonne for through Honomono, Lord Womakohini. They use a way we say annihilated, annihilated, and they say, Brofocas and nature say complete destroyed. So a ban no destroy Munina, Lamon Mofruho, now if we are turning there for number. Sana Bible no can. You or move through Honomo. Na, and one no, so I know my era. Sana Bible no can. Debbie. Sa uti ya samuwa radi Yesu kaa ye nwa. Ken kaa Matthew nsempa itie ye edionu enu. Matthew chapter 25. Nyambote, nyambote na kaa honyo na. Na Kristo kandi ebesi wiyase brewye ye no huwa samu. Kristo Yesu kase bi se. Eternal punishment. Da asochin. Da oseye. Bebiya ujano enu. Sa kasano no ke kaa ye. Atemu dano, bebi ya ijano enum, da oseye, da asutri. Enu nti wamu ya chile se, nyanko pombo ubi ya bwane ya fono honomu, nwa wamu ko, na afi atene ya fono. Mini ya, enyano kure. Uyari saan chile na chile wa, bese unya jene se, Kristo Yesu se, asutri nwa wade ibre wano, eye da everlasting, enye vye ye. Neno? Senga oba ya no ya bone fo mfro senga ye udi bone no anu wa de ope Yesu ba no anse wa yu afru ho ntina ne wo mo mo se atemu bia ne ho no wu anu wa wunu nanka ne nyina yepe but Christo Yesu say be bia ujano enum da no e ho ene lobeko nti uti ya samu a osmani Paul kan ye Thessalonica ngoma edi kan otosumi enche mu ba ku ni num no a or say this is the evidence of the righteous judgment. We ni ade e ma ye hunu se Onyankopɔn oyɛ otemu afo tenene pa. That you may be considered worthy of his kingdom. Said e be ya wonso obema mo hokwan e wo na henie no. For which you are suffering henie ni ntina mo hunu amane no. Pesa me ka kyerɛ mo se Onyankopɔn oyɛ Onyankopɔn a oyɛ righteous judge obu atentrene. Na mwa ahini ye ninti mo sofano o nyamu kwa. Verse 6 ni se, since indeed God consider it just to repay the affliction those who afflict you. Wasi se lo nyanku pon, wonga eye boniti ya mono, wano so wadi asochi, ebe ma womono. Sabre ne Kristo fuo muna manipa. Bokati lo mse, mwenye abotre, ubieni wano mwa o muna mani, womu a shawani ya yadi yeno. Nyami wanto wansu vire. Nyami wabu tremeni papa. Betse wansi sa wajuni ya. Uye deng ubi nyawso enu wasuchi. Verse 7 it said, and to grant relief to you who are afflicted as well as to us when the Lord Jesus revealed himself from heaven, right, with his mighty angels. So Onyankopɔn ebema mo ankasa so mo hu na mane no obema mo ho meda ura Yesu no be ye ne ho ede a na bɔfo ye de eka no in a flaming fire inflicting vengeance on those who do not know God. No, say ojaframemo ena wanga omo nimu unyankopon obeto wano so vire. Ini yanom, ti mwa musi atemu biye ni ho, nyame infe jebi ya mani andiye no. Minimbe bi ya mokenka, ya na ye mwangwa se, e Kristofu binum ena e chre chre sa. Minimbe bi ya mokenka, what ya se? Na munya mo teacher for ene asofu biya omo from home man of God na omo angasa ntichoro na se ne san se omo ne frenti na so kodi mo achi a sa na beba na san bi kura Ghana omo e from se nyame ni pafo e bi jire jina TV so ka se he heaven bi e ni mo me yen yen omo anu ama ya, Ghana fo aju won watu mudi omo achi so mo ye di fo ni ade o ni anu na ya mo pen chire chire papa in free yen ya ye chere chere sanse mu yo if you say yen yen ye ya dwene se be daada wajo kapra na oteku na emo mu no ye pese ye ka no kure ne chere go oti ase ye me menti asori se be di mechi me mintumi nye ni pankwa Kristo Yesu nkuto na wo asafo a wati a ene wa fra mi mu se me ye liberal ni wo mu na me mfa na sem no nko enu nti ena wo Onso sono me ba semi de wura chiro se wonso sono wo ba Kristo Yesu na safo no enye ni pa safo na se went here or say inflaming fire inflicting vengeance on those who do not know God and those who do not obey the gospel of our Lord Jesus Christ wo mo enim nyankopon ne won a enti Kristo Yesu asempa no wo se ojaframamu ena wato wo se they will suffer the punishment of eternal destruction. What the eternal destruction I say? Womo ena ombebe huno amani eda. Di amani huno no. Enye sa annihilation nwa amanfu can say oba nwe ya bane fone frone nwa no. What say? Eternal destruction eya amani huno da. Away from the presence of the Lord and from the glory of his mighty. Enunti. Or of his mind. And unti seni pay or se obey you one through nyanko ponwoda na wonum akoswara at na eternal destruction mo eternal in here ye ube huna mane. Mini anum ebinomo so so won adrine ne se atemu obi woho. Neno na minsu mi jitumu. Na sa atemu no eye da onyankopon te asefo na yi to ho no mo a obetia won a eye edi osom no no ji ni die na osom no kwante na ipaso no odi aketua pa be ma won na wonom so a omi ungodly no they will face eternal punishment. Matthew chapter 25 Yesu ekano wa making it clear diminia no atemu oda no ebeba. This is a wood tie masemia. Ming renwra w nye wnuhuna intina wo. Na me ma wa wuno nia ebe ba ne se wo wahubwe bia wetu me aye. Nyanum e tode bia ya ne ye kan nyami yo do nyami ye umobro nyami ye se ane nyami ni suba no no. But ya ne nipa bibri so e nimu ene se nipa fumu nyanko pansini nyanko pontye no un to me se san wo hon. Waso wade a temwo e ba yes. Na oso wadi ni pa wa so chwi e brewa. Bi biye ni honu mwa bitumi ase se wano nyanko pon. Se wadi yonu mwa nisi nyami yodo, nyami ye umobro, nyami wuti yempa ebo, di yonu mwa anono. Eni ye mamin chiro ubi bi kakra, ewo chiro mne hunu se ni nyanko pon, di super mbi soso, etie. Wabra wo, ubu na semwe ni mtia, na usi untie nyanko pon. Nini tena Hebrew for wu mano, wose. Mini ase wini mwa mekama wati, nyanko pon wati ase eno. It is a fearful thing. It is a terrifying thing to fall into the hands of the living God. Ehu. Inti nyami ye mobro nyami yodo nyami ye yino. Nyami soso no. Oto na mene mua. Ehu. Yempesa mi mawo yede. Eti yeno no. Kwe. Siya kinkan churo numa. Nsembe bri wo churo numa. Wonga ebu nyangu po eni ti yano. Nyami di mwa sochi e mawo. Na mini yami yenye tra yeye. Asirene se ne Ebinom se o, ye nti kura ebinom nyin ni sa temu wo ho no, ene se, omu nipa bibira e di bone, nipa eto nkoda mona, e merima wone merima da, ma wone ma da, e mumu yo di e niyama tantani ene eko su uya se. Nenso se ni pe nyina, ne na mu ho no mu ahwe, enye e wo mo. Ne mpo no ba mpo na sa akrofo ni di ye, tu obi tina se di ya se debi, nya gopo atemu obi ye no. Na sa akwe pa se ni ositi ye, na ni ewo ye. Mini ya wawo kasa anu, ukura nyako kwa abdomu ema u. Wadi ya wono, mfuni, ofrenda, jieni uwe kuta, esha wono, wadi unhunu ubino, Yesu kaya wase, wadi ya unhunu duye de ubiye leso, na wangasa wani sumpuna liye ya unhu. Fye, boni ya, yene igridi boni se biya kesieche ubiyo no, nyako kwa abdomu ema u, fise, Roma fong mani se, yinyinada. Dia wotu nkwada mo na dia wonu mnuru merima woni merima da ene wo so a konkonsan wo di ne kakra kakra munyina mujina bia yepe munyina jira bia yepe wo nyame enim enti ne awuti bia no menhwe se obi aso wodi bone na mho kwa fa ne ho adi bible ne say e danu beba pero wo ene hia me wo a wususu se wo nye sa bone bone akese no ahobua be na waye akunta ben ena wuku buwa chiri nyankupon. Nyankupon ti asi eno. Mini ya utona mene mua. Iu. Huu. Babo nuse minkanchira u. Na minim seni ya ni hunu si ye. Babo unu na akana sa. Na ibi ya jise danu wa babe to. Ansandu wongu se siti. But now it's too late. Now ye huu huya. Inye ye. Hye faro yu ubi ya nana juni ye nseja muoguru nyankupon. Nyankupon kachire Moses se. Kukanchire faro se. Omani my uncle. Faro se wu nyanko pwane huwa ya miti ye wune. Nyamiya ye senchere ni. Nani huwa shiki ya kakra. Ozu, mi mamu nko. Wayedi ya tos mi yonu mamu nko. Oye saa kuduru idu. You see? Afi wu nyanko pwane bufu sorry enu was here. Last one yi. Mi mamu o chance. Diye mi ye nyina mi ye nengite nkite sede ve ya wanga sa. Ube humpe po no anenso sono. Mi ubinti mini mi mwongkuro. Ema wu nibi mdebiya rada. Me se. Afi, wia kiti. Ena faru, opam. Eye, mosi, nene nkrofuwa safedi ya mungko. Na mungko no mungko no yekwenye mungu suwa. Wansa antene huwase, na musima sepiri mnakuma. Na Bible say, unyanko pon, Brunica say, he wiped them up entirely from the surface of the earth. Unyanko pon, epukoko onimu, na ofa womu andedi izrafu wani njina echi. Enuwa anono, sweepi womu njina. Faro domu ni apankosote fuwane ni soja fuwane na. Nyangu pon, oma ubrea. Men kan chire mi se. Ase o chweni na. Tina Peter kan se. Kwe, ya ne binu msusu se u nyangu pon o chweni chweni ni nasi. Waside bi u, nye sanetie. Demon people are taking this for granted se. Ase nyami yi slow, debi. Waside ano beba. Na unti mi nyiranu nti u nyami ambra ubre bibri. Se muni ya po, mene wongkasa. Se ye biya, ene wajune ba, husuna obe sachira. Ibise nyamia hoti ya siye no, ni nsemi fiye, ehu. Mini ya nomu. Niyama bibiri, nesisi chula kukununu mua. Nyanko pondi ni pati mu bre wong, instantly. Kase, instant what? Judgment. Amunu muwa. Kwenka Leviticus, itiye ye duche, mwa ye bakuni numunua. Asofu wumi yenu, awombu nyanko pomra so. Bible ni se amunu mu hwa nyankopon di Jeffrey sro be she wonu mu kun wom kinka ho nyankopon oti ase e no nsem hwie ehu be ma bi en friend se Uza wonu so emfum so a Uza ye en se nyame apamada ka aka se onye eye sofwa oye levi o sofwa memfa won san so adaka ne mu no Uza ejen sako so mu. Ye ma Uza adi nisako su mwode ya uke nkanya nanke ya abire hosem. Pele nyanku ponche mbra na washe. Uza agyune nise adaka no ifrato akwa hiwo. Na Uza e kwa akwa buwa. Enona common sense fuwa kinkan msi nyanku ponchiri mwode impaso yisi. Mini ya common sense. Se sanwagyo nifise ade nyanku mwobe bano. Ube huse nitri mwode anasa nitri mwombre. Wa ma ubre. God will never punish you. Wabra wu nim. Eno nti na okanchira omu se, ma onye osofwa oye levi niya, enfa onsa nkandi, and God gave the warning first. ɔhyɛmmara to hɔ ma wo na wobu sodeɛ a ɔbɛpanehye wo. Na mode yɛ punishment no ɛna wohunuyɛ wowure fii sɛ ɔbɔɔ nnipa no kɔkɔ. Te sɛ deɛ nnɛ yɛbɔɔ kɔkɔ a woasi w'aso no, ada tem wo no bɛba no, wobɛhunu sɛ sɛ Onyankopɔn ne nsɛm hwie ɛhu ampa. Me nua no, mesɛ menhunahuna ne ɛmpɛ sɛ meka kyerɛ wo nyinaa sɛ ɛberɛ wɔ hɔ ma wo sɛ wobɛtumi asesa. Me nuanom, Ananias ɛne ne yere Safira, asomafoɔ nnwuma no ɛti a ɛyɛ meka mu uzadeɛ no a ɔkɔ so adaka no mu anyame kum no no ɛwɔ 2 Samuel chapter 7 verse 1 and 6. Samuel nwoma ɛtɔ so mmienu ti nso nkyɛmmɔyɛ nsia, nkyɛmmɔyɛ baako ne nsia no, wokaa hɔ a wobɛhu. Wei nso so asomafoɔ nnwuma ɛti ɛyɛ nom nkyɛmmɔyɛ baako ɛne kɔpem du baako no, Ananias ɛne ne yere Safira, deɛ na ɔmoyɛ mukodi atoro, atoro a yɛdi ne daa, ɔhun sɛ wotiri yɛ yamansa atoro a wotwa ne daa. Nanso so no, Nyankopɔn wɔde berɛ ama wo sɛ sesa. Yo, Ananias ne yere ɔmo anya no, da no a ɔmudi atoro wɔ sika ho no, nyame kum wɔm. Me nua, wotira yɛ yie o. Na memfa sɛnea Peter kaeɛ no, nyame ne nase a ɔtwentwɛn w'atemmuo no so no, ɔbronin sɛ don't take it for granted. Na nyɛ w'adwene sɛ ɛnyɛ nsɛ atemmuo bi yɛ no hɔ. Yamɛ no, koma nsa, mfa wo nto wo ho to wo bo so ka sɛ mmea me ne bɛrima na wo kɔkɔ so. Ɛfiri sɛ ɛda no bɛba no, wobɛka sɛ ampa it is a terrifying thing, fearful thing to fall to the hands of the living God. But it may be too late. Sabri ya utie mene, ube timi ya sasa ama na yeye. Mwaka ya wama imbi ya friends, Sodom ne Gomorrah, wate huwase mwepe. Kinka mwose mwuma edikain, ae friends se Genesis, no tiye ye dungo kwe, ni dungo kunono. Sa wame, juma no mudie, eye merima wano wamo merima da. Ene, diye gana fo, na anu yomo pase, se ye mpini yu. Ebinu mako kinka, hanuma unze, e, sa adi ene yu. Nyankopɔn di Jeffrey Srube shi kuro no mienu nyina adwere bɛ ɛsɛ no. Ɛnɛ ne yɛma yɛ no LGBT plus na amamfoɔ sosɔsosɔ ho mumbo ɔmo kwa wobi koraa sɛ mede mo bɛkɔ court sɛ moayɛ sei. Me nua, Nyankopɔn twerɛ no wɔde too hɔ no, yɛana binom adwene yɛ wɔ nom sɛ gyama Bible no yɛ Kristofoɔ nko adea. Mate sɛ me nuanom Kristo asafo asɔfo obi koraa Bible no yɛ Church of Christ fɔ dea, Bible no yɛ Church of Christ fɔ dea. Bible ne da no Nyankopɔn de ma ne ngoma wɔde ama wiase sɛ wiase nyinaa nhwɛso ne mmara bi a wɔ mu biara no ɛtia Kristo ne tia wɔde ɔsɛ wɔnyɛ Kristo ni sɛ wo no wo ni Nyankopɔn mmara so a ɛnkyerɛ sɛ mmara nyɛ wo deɛ ɛyɛ wo deɛ ba wo deɛ nim twitwiri fam saa ne tie ɛna wɔn mu ɛyɛ Kristofoɔ deɛ wɔn mu agye atom sɛ wɔn bɛdi Nyankopɔn asɛm no so. It doesn't mean say the Bible belongs to only Christians. Bible belongs to everyone on this planet. Nyankopɔn asɛm no, ɔbɔ nipa no waboaboa ne nyinaa no ɛna ɔsɛ me nwoma ni, let this guide you and know what I want. Ɛna wo deɛ wosi wo ni so ɛna anuanom bi deɛ wɔn nso wɔmbɛdi so. Na sɛ anuanom di so a nkyerɛ sɛ Bible no ɛyɛ Kristofoɔ nko adea, Bible no yɛ obiara adea. Ɛno nti na me nua a wo wayi w'adwene firi Nyankopɔn so meka wo Bible no ɛwɔ wo nkyɛn bɛn wo papaapa. Wo mobile phone no a wotie mu wɔ so no, you can download it free of charge. Ɛne Bible yɛ ntɔ, just download it free of charge, wobɛhunu. Kasa biara na wopɛ wo Bible wopɛ sɛ wo Bible wokɔ mu biara no wobɛtumi adownload ɛwɔ ɔfrɛ no dɛn wopɛ twi Bible Asante Bible brɔfo bɛtumi ayɛ. Nti nea meka no sɛ nwoma no ɛda hɔ na ɛyɛ nwoma kronkron no, ɛwɔ mu sɛ Kristo n'asomafoɔ na adiyifoɔ kronkron ɛna ɛtwerɛtoo hɔ, nanso so nwoma no ɛnyɛ Kristofoɔ nko adea. Wɔde ma ewiase na wɔn a ɛyɛ Kristofoɔ no na agye atom sɛ yɛde yɛ adwuma. That is what it is. Obi ɔbɛka kyerɛ sɛ Bible yɛ Kristofoɔ nko adea no, woboa. Kramoni nso Nyankopɔn de ama wo sɛ fie mu ne hunu ne kwan a bɛfa sɛ wafam no, ɛna wo nso wobɛfa Quran na womfa Bible no a ɛhɔ deɛ the choice is in your hands. Whatever budani, whatever obia, Bible no yɛ Onyankopɔn asɛm a ɔde ama wo. But if you choose not to take it, I cannot do anything, just only to tell you say God has appointed a day which is going to judge people righteously. Minyanom, enyamba yibre sisi shroni mwa unyangu pwondi nipa na temu breno instantly. Na no, ena mipese mima wadwine ekoso. Adiyaba akua mpese oti ya, si ubi kansimbi wa internet. So mnozokan wa say, God's perfect justice and his perfect mercy are seemingly incompatible. Say, se ni unyangu pwondi, yekase justice ya. Yekase ubi ya justice ya, otentini ni, do temu afu otini ni. Chere se, se, ebino madwene maso se ka so nyankopon bua tentre ne ya no ndire se wo ye mfom so nya mede beche wu debi wo de wo ho aso twen be mam se ne ya wo ye se ne unyuma city ya sana yesu kan se ne ya wo unyuma city ya no nya mede ho aso twen be mam ti ko meno de ya wo ye nyina no enkodru mre bi mwa ko gina nyankopon atemu anim maga se urade na mi ma na mpacha ho de enye ye debe ye ye ne na wuti ye mi wo ho kwan. You have a choice to change. Well, see, God's perfect justice and his perfect mercy, no, seems incompatible. Because we see nyango pon wo ye mobronfo. Na se nyame ye ye mobronfo ye aso de atem atemwo e bra wo de a na ne ye ohwe ne ne bobra. Debi. Nyango pon suban no. Owo suban ya owo sa tentrene atemwo na wobu. Ni se why boni o de bemaw, why papa o de bemaw. E na owo sa suban so a e ye e humo buru subay. Na ye e humo buru subay no. Atemu dano. E humo buru subay no. E nyo ho. Atemu dano de ye. It is perfect justice. No neba. What ya say? Ne de atem. Tine ne otemu afo tine ne no. E na atemu dano be yino ho. E bra nyanko pon. Ne mercy. E humo buru. E ye juma ne ne. A utiye mi. E ne no ube humo bo. But atemu ono ba. E humo buru no. E nyo ho. Atemu ono ba, atentre ninu ubebu, omu aye papa, munko eye minsenifan, wa aye boni kwa minsabekum. Uwa mu aye papa, munko da, enkwemu. Mwa mu aye boni, munko da, ahunhiemu, ahuchiremu, ohaumu, amaniemu, da manie. Inti ehonum. Now, eno nti, niya osmeni po kaye, ewo asmafo nyuma, iti ya ye idunsun, chichemwa ye edu ya samise. Ebrebi dru ya, na ye ni mno, nyanko pombu ni nigusu. Na enso sabre, oshe nipe ome enye na ase, yensa chira ya juni. Frise, weyi debiye si waa, onamo bereme bia, weyi nesi woso, e babi buwi ya se atentene. Onono omani sorry free ufo, mdidi ya dansi ya se, ampara si uwe besa asoni ye jine nyanko pwante mwenu. The Yesu ye ye no sorry free ufo, no chira use nipa uwa, that's not the end. Wesa sorry. Emini anom, enona meka uwo. Peter say, nyanko pon, chende bo shen usen yebi ayane yadwine ye 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 no. Asamu ye kenka ye se, nyanko pon, si de weyi de biye si waso bebu nipa ateno. Asumafo nyume ti idunson, si che mwa ye duyasan bakono. Peter ngume tosu miye no timi ye nsanche mwa ye mkuno na se. Peter se, unyame, onche ne bo she hon se ni ye ane nipa yisusu se ye she no. De mo, omane bo jo chare maye. Ache nse onpese ubi abe yira. Pese ye nyina ye ba e mkwemo. Mini anu, me chira o se, niye me bi o hono mwa. E besi si ye wye bre no a, minu miye no ye nti asye. Obro ni ke bibi se eschatology. Sa eschatological expressions yo yusu. Atemu wo se ni se ni se besi ye no. Ye no ye nti ase. Atemu dan wanka sa ni ebesi hono mono. Kani ya kinkase nyamin atemu wo baba. Kani ya kinkase na temu wono. Wonga eko se ye no eye da o se ye. Wonga eko heaven no so sonu omko tina woda. But se ni ya da o se ye no mo. Amania wuko huno no ujani se ni ye siti ye no. Miminim. Enunti. Enye ho, midi ya ni ya mipene se saa ujano, minko mu. Se ye tiye, se tiye no, wasi daa uko tina mu. Enunti, ena mitu ufu. Mini ya bebi ya utiye bia, nuhuye Church of Christ for what you require. Church of Christ, ya bie ye punama hu. Se, ye bema wa hunu kwanya obiti miye sisi yo hu. Ne wye breno, enkwaji ya no wansu usaka. Mini ya mentina ho, enka se china, anase ne. Asichila ni se wajuni yo sa temu dano, achari ya mawa, uwe di uhunu da. Ende kwa siye, enu ameme ni bikura uko ya ye. Ubi uontemu wa uwe uwe. Mini ya, Can you say what dear bit me a bit too? A brebiara. The San Adrio Codawana one, sorry. What's yes, you home? When you whoop, that is the end of your docket. Yankopon, what close so ubi be a. I don't be beer mono, nay a tim wono no genuine anymore. Into who are men your wife, you say, well, where ye, or crano ever cock with genuine yankopon in him. And until you hear Church of Christ for necosra on him, na any woman check on yankopon asem. Na omomboa mohunu kwan ya obetimi asiesie ho urade nhyrawo uni apo makrawo chamadisuan mani pa bibiri yankopon onhyrawo bye bye.